Copley Jamster,
of course. It's John D's production. Yappa Baba, we made it. Young P.
I love Yappa Baba.
Yo, Flo, Jim. Uyu aziva kupika kati hapa ni pase botolo ni chose mozoni Swafi na pomushe vena ifon Avala chitenge no nyula mukati Pahi papano vapena mukati Dia Dia Pangani seko ningele pakati Elof kapena ni fula na shati Gelwa kukombo ni hipu ni zi Wakuma ya dini wala dadi Pause, leka ni mwemoka mozi Tansi kako ni kosa misa go Go, isel go by go Chakula mami uziva kupika Dia Makazi mamanzi, walina mbuyo Basi ya nakona hava wakumbuyo Katupika ngono bati heavy mbuyo
Wana waskuru kwa diae Bana waskuru kwa tiae Bana waskuru kwa tiae Bana waskuru kwa tiae
Kamu kulosa kulangize tiasi Wela muduze ya scratchi obaki Wela univini non vese konai
Mama
Dise tiri koke uzi wa ba Dise tikange na nshatura ba Sontapo beboke ufuna cha Lea Nikwisa mami eko mulea I wanna pray with you You will die there as I do
Beat by John D Nifuevo na kabili Yapa baba we made it Jefferson Kaumba Wakulu Vanchito Mr. Joseph Kwangula Young Future
Asi Copleyjams.com